ku jeclahay dunida ruux loo jeclaado ma jira sidan ku jeclahay dunida ruux loo jeclaado hada jawi ruuxda sii jacaylaba ka heshay hada jawi ruuxda sii jacaylaba ka heshay ma jira sidan ku jeclahay dunida ruux loo jeclaado Machira sidan ku jeclahay dunida ruux loo jeclaado hada jawi ruuxda sii jacaylaba ka heshay hada jawi ruuxda sii jacaylaba ka heshay ano lafka chugu ka oranada jirka iga fahma chudi waxaan raba garte chuddi waxan raba garte hatta ana chanay ku heli mala farxad ku ma jiree mala chawi man helee chinki ka hina sate sida anu wada jirni alla wabit wada jirna inta jira aad jirta tirta aan jira allo wabit wada jirna hadda ana chanay ku heli mala farxad ku ma jiree mala chawi man hele chinki ka hina sate sida aan wada jirni allo wabit wada jirna inta jira aad jirta inta tirta aan jira allo wabit wada jirna